Medofo, menya GP say we retie Adventist World Radio Ghana in it as one ne. Yumedie ya shisha ama wene idie. Minim se, ebe ye nshirapi ama wuni wufie fwenina. Ene jumedie ya kikambomu, eye asafu akuma. Efisem, enyumua ekenyae akuma. Ene breimu no kwa sem. Enchimwe fidi enu enfriha.
Enenso yebeda otufu onyankrompon twedu ampon kwa mebese ye dombrempon no ase wona hunu mobro na tom ne na yem ye a wada ne dia chreyen enenso bebe a obia memo akwaba e wo dwumedia ya tojin asafo akoma no so enenso enu me ne wadi ahia bio ye de nchrechre no ebro kai se bosu me se twa mu ne na twa twa mu no nyina na yesua daniel ho ade ye de daniel woma ne nyina de sua no abawie ye se de na no enura ye ma wo hu no no enne ye hye adesua foforo ase ye hye adesua foforo ase adesua foforo ye hye ase ne yi etifi asem no se se ne a osikirekire atweremu se ne a osikirekire atweremu ye hye ase ne sir si church a chumo no na ye ha se sua na na otwi nyina di sua bi sua no etifia sem ne se sronko a bible no ye sronko a bible no ye enwoma wo wiase dɔso enwoma ye kenkan dɔso enwoma nimdifo bi atwerɛtwerɛ e dɔso bebrebe anya hwe kura ye mamu ati da bi akɔ wan krata aba ne nyina ye enwoma nenso di sua se bible e ye sronko adentia ebere ne atiasie Onyankopɔ honhom kronkron no ebe me mentia se wasem mu medende kwakudua me na me dede suan ebre osima kakra bi bacho my mom pae ne ehia de suan ase yeja ona honhom ntia se de ma omanyina be kyerekyere me nyi wode suan mu ntia se wo Yesu di mu amen sronko a bible no eye ede ne ma bible ye sronko ebre ma me kwan ma me ma bebre na me ka ne ma miensa edi nka ne se o se Bible no eye adisuane se enwoma adusuansia ena ewo Bible mu ode mfie apem ahennum ena kyerɛ Bible no nyema ema Bible ye sronkron no de sronkron miensa make bi no se ewo enwoma maako adusuansia 66 books ena ewo Bible mu na mfie bi ena ode kyerɛ ye menim so da sane bia betwerɛ nwoma a befa mfie maako apem ahenum 1500 years ena ode kyerɛ Bible no na nipa enye nipa baako na kyerɛ Bible wo mo kyerɛ Bible no se oyenkrofo beburo aha aduanan more than 40 people ena kyerɛ Bible no eyi ema Bible no eye nsoronko eyi ema Bible no eye sroko firi enwoma aka nyina ho na ntentam ye kɔ ne kwasi adesua no so a ne kwasi de ne se onyankopɔn asɛm a etiasie no onyankopɔn asɛm a etiasie no asɛm no de he na wuo na de he na eni ho na de he na etiasie kai se bible se ewiase nyoma nyina betwem bibi ewiase bia betwam o nanso onyankopɔn asɛm nko ade entwam da na wura adesua no se Mpempi no nsɛmo a ehia para onipa ka no ɛyɛ nea ɔka no bra ɔre bewu ɛyampa onipa ɛbewu a ɛna ɔwɔ ahintasɛm anaa wɔ secret bi a ɔka kyerɛ ne dɔfo a ɔbɛn no sana disuane ka sɛ onipa biara ɛbewu a ɛna ɔka ahintasɛm ɛkyerɛ ampa adisuane se Moses ɛbɛka kakra bi ama na wuo no oto dwum bi kyerɛ Israel man no na yɛ dwum bɛn a na onyankopɔn ahunu sɛ Moses wu akyiri no Moses onyankopɔn nam no so ne kɔgye ne man Israel for free nkoasom wɔ Misraim onyankopɔn hunu sɛ Moses wu akyiri no ɔman no koma bɛtwe firi ne ho ɔman no bɛkɔ akɔdi abosonsom mu ɛno nti na ahummɔ borɔ ne na yɛm yie ɛntoa so ɛmma ɔman no nti awurade onyankopɔn daa ne nsɛm ne tirimpo adi kyerɛ Moses ansana all hand over baton over ma Joshua no yakopon dan dis ne se Moses so kansam no ekyre Israel fo no ansana wo nti Moses dwuma otoye no wo kan Moses ngoma etoso enum Deuteronomy chapter 32 verse 45 going now say na Moses wie Israel nyina nsem yi na Moses wie Israel nyina nsem yi nyina aka no oka kyerwon se momfa mo akoma nto nsem a mo redeem me redeem wa dance ho ene yi no na mo de ahye mo ma se won hwe mmere yi mu nsem nyina eni so Moses ka kire o mine se ensem a awade nam no so aka kire no onti nsem ni yi na onfa enchechre won ma na onu edi won dance na de edoso aduanan so no ye wien se na enyem wasem hunu ne mum ene munkwa na asem yi so na monnam bema mu monna awara sase a moritwa Jordan akodi so no so sana oman no betumi atena asase kronkron anyam kronpon de ma won so a ne nsese won ma won rue firi ensem a Moses bi wuo o ka kire won no na won me nyina dia dance side sua hodo a yesu atwa mu no kire se oman ni rue firi ntia ma anyam kronpon apam ne anyam kronpon do no efiri won so ensem be na di ja won ma botaye wum ene mfaso a ewo soma ye ne se adesua ne se ensem no nyina botaye ne Yesu Kristo men sama be de ma won ni o nyam kronpon asema e tiase no eno ne Yesu Kristo se biribi wo wiase a ehia se usum yie se biribi wo wiase a esese ofa ne yie se asem bi wo wiase esese wo de akoma to so yie biribi japade bi wo wiase esese wo de gya wo ma ansa no firiase akwa enyam kronpon asem ene Yesu Kristo eno ena me me hye wo kran ne se fa ho to so na de ho to so a ebe ma nkunim die ayo dia awade nhyirawo so nya abre mame ano ne na mde nyankompon asem ebrewo medende kwakudia yebesan hye bio bye bye
Shut And I don't know, you can say, you be sure, can be also, and then so, yes, you are. If you say, you may be, and I, you know, go sweet, and you may be a fool, a sheer, yeah, you bet you're in the same room. I'm a one so, what to was it? Who feel a busian moon baby, ah, oh, the air can once him says, and near ma, or banny here. Then near ma, bear man, so here, it will feel that many can be feeling, a many jay abbe feeling. Within it, facing it, with my family, Apollo. And here we got four a she or her. But so down where the children, she won't be a once or so, one who warm. Ura,
Anson.
Ura, Anson, mammy.
That is a fumwa.
That is a fumwa. And I also for
Joseph a J. Boatin.
So for Joseph a J. Boatin. Who no baby our friend a lack of what? Nebunfu. Nebunfu. No best master could talk like a for the baby. I'll be a bino. I said, wow. Yeah. Yeah, can. And yeah, ma. Obey here. Bema wenye ahomeka e wufie mu bema hia bema wenye ahomeka e wufie mu owura Martin Luther oka asembi wo se se wu ni bra wo di betie wo yira wo soso onyankopon ni bre ba akokora de mawo ayasema mu oduro wo se bema wu ni bre de mawo yire no onyankopon so ni 1 minute ya wo soso wo di betie wo ade enko ana ma hia enti ama papa yi wo ka si Uranzong.
No kwasem ni emma hia odo amapa firi omukunu no mje.
Mhm.
Omu hia nkomodie amapa ifi omukunu. Ase namu nkomodie.
Mhm.
Namu nkomodie.
Mhm.
Omu hia attraction. Te bia obesiesi wo ho. Na wopia wo se mekunu ni.
Mhm.
Otimi di wonsan si wo se mekunu ni.
Abre bi edi nkomobi. Ena ye bi sa ma bi se e de be mpa na me ma ye amani ju ho majority se ade ba kwa ye ni ju ho pa na se ye hu se wa hu se wukunu ogina dwam na odi dwuma na obi ani hwe no owura wasma wo ken e no kure pa osofo
aka ba kwa
aha
owura so ya nshia mudie so
pa
so nshia mudie
nshia mudie
ya pa mama
nshia mudie papa o
nshia mudie papa
nshia mudie
okay ne ko kwa sa
die ene japan kasa wa se taskwa aki sin share with you
here
eh we ran so e do say osofo masema mi bi sani eh etoda oba bi se frame kuya frame ya bidito frame fietipa yesi ya na mani ji edin a ya wo fore de ato mo pa se be ma na obebbo sene se obebbo di bi a na wo de afre no osofo asem wi ani hwehin. But we should be one of the comfort, one of the magi. But dear, nip ma media won one, do kum say wa. Mam say wa. Oh, friend, I was in our kai, ne papa. Also, for a semi obituary was saying.
Yo, yes, we'll be a warrior or a bear ma warrior or warren a mammy. Near say, or basso warrior or warren a papa. Saint Tinny say, a bushiana senior no missy relate. I uncle far no more ban warno. I don't know warrior what she say. Di wako wano ebenye bia mano nti ube hunsi ubia jije ni baswa dina wade freno no sana na ye ni daa wasa wade fremano sani ebe ya neniji ya susube uye peye nti yedru bae bia warie nu muno bae metu mikase ye bia ya fremisi o fremisa ame ni beje ena ubisu baano so tumikase ya fremisi onse ewia se se wo kire me nia wo pa ye se bosuma wo na wo betena no ene wo kire wo na chi wade se ne be ya wo nkun
sa
nti se wo ba to mi kire wo nia wo pe na wo ye ma no a e manani gye
sa
be ma so kire wo nia wo pe na wo ye ma na ono so manani gye nti abre bia na ye mia ye ni se de ye ya ye yonko ni beje no ene na ye nye
wie
kaka mi di ka won se so wo bo oba gin a wo pe pa ne kire se wo ni nkita hu de na ye den e ben so
e ye papa
eto da so ni obi kura wa dwuma ma ya friend no comfort won friend no comfort ba friend ama ne kire se oni relationship no ben so
ore anson osofo ma me teso ama kai asem bi o
sir
me yire wo de se wa na bi ya me se akoto na na kuma to ne yem
popo
wo se frema akoto na bi trima yem de de yeah afena wo tie mbe dia afisem dwumadie ne fisem dwumadie ye tufo ye kan afie mu nsem abusua mu nsem de ya nugu so ye kan se e de na mema ahia e de na mema ahia wa afie mu na mayawade aso ameya nkoso ewo mu mame tes nsem ben pa na mema ka kire ma e mama akoma to mu yem ebini sen
Meda se obi be bi re anu aka akere o se medo.
Medo.
Mhm. Na ohwe na nim na se ye no kora.
Mhm.
Utimi hu.
Mebo. Yes se moye bibi. Na mema I appreciate appreciation. Appreciation ama ya na ha mo pa. E se ye no kora.
Eh ya papa.
Di edi mo bi ani wi a ye nka sen.
Meda se. Anase o ene di koyie o
koyie
me ma no keto ano de bia me ka me so ono ena e mark me wo fie o is the only person a de bia be ko so no eye a wo ma hu
enya
a wo ma ono fa o mo na bia ntimi ka chro se boga we di koyie me ma no wo di obi a de frem obi frem a yefro obi frem boga obi frem oba ya obi obi a de frem na ono obenya kuku dura be ka chre wo se boga
Enye
Meme hia ne ma bibre free ma.
Bobisu mi ntie.
Ba ma bi hia se ne yire ade ani die ne buo be ma no.
Be ma no.
So de buo ma na ne ni je pa. Na wo bu na busuafo nso so. E wo fie ho.
Wie.
Se na busuafo ba ho na wo de ani die ma wo mo a. Ya na ye emema na ya na ye ye de. E na afi ne na fofo. Kwa ho be fa so be je ne na fofo wo fie ho no. Ya na no nso so e ye ne je. Na eno so pa ho a na enhyemudie emu nkyerekyere ho no ya ma ne nyai
nyai sofo bi ne de wo hen aho kyere ne bi ne de wo hen sofo
se wa kyere se ebre nyame adom ebre bi adu
na sofo wo musu ehuna na
amma enye sue hu se sue hu se wa utumi hu se ye nyina ya ekoda na enyuna jo na fe oba obeka se mewura ene de me pese ye nkoja me Cote d'Ivoire ne nkonko hwa de wo homra na fe e bia na me ye we na bi kura wo no sabre na wo be ma no wo hwehwe ne ba no so so aye na dwen se wonye ready
obi kura wa na okofa nkati yesi ho obo nkati
e ti se se no na je se wo hunya wonya ye ready nti no tam ono be nya wo no e no de bre wo e ba sa be ma no na wani gie wo mu no ne ko
e to dan so na bibi esi bibi bitima si anse na oba na yi sa su ba na di
sa
kombodi papa efa ade ne ho no ansha sentem nti mane ansha sentem na so bri pam nti wo ko mpa so ni mi sey we nti na me ko nti wan ma communication an ko so yie
e bi kura e da watena si ahwe tv ya nipa ya da na ko sey ne na tv ya wo hwe bibi ya wo hwe wo so hu hu ba bi ko
ya ko na wo ba ka chote ma me na ka kra
ye wo si avo ya ni mo di ngomo yi afi se me badwa fo nie ye ngomo aye bo ne de na me me hia ade na me hia e na ya no guzu a ye bo ho enkomo yi wie owura anson simesini mema ya na eta aka se nie ma yi hia no ya ma said yourself okay ya na ma chire chire ye ho chire na sefo se bi bi anko ka papa nye gra ne ma ben sa na ye osusu se ma no empe we ye ho
no kwasem ni oba bia pe se nka obe ma no be ben ne pa ma ni di ne ma nketinketi bia me ma be ya ma o mo ti bia wo ya de no ben no na wasu num wo ye ni si wo ye ni si wo ye ni si e ma no on pesa de ne chen adike si bia obe ya ma no te wo ben no abon ye ma nketinketi mu no
e na
ma
no wo akra na wo bo na ba so
bo na ba so wa ya de oba bi su wo ho na wo si ne ma kra na ben ho na wo de peg kra gbogbo wa se wo de wo ye nyina ma hu de ma wo ye na ma me eh yeah I was have a 57 year dia brewe ye se de ma hia ne de ma ma hia yini mse watu huwase. Wente huwase kura debi ya besi nyeshi yao. Nyabri paha na chwenye. Yenu uonko mwabibri. Ya ipese yidiye. Ya besi nyeshi yao debi. Usonfu fiisi nini. Ubiti mafreme Apollo. Yeni ya bebi afuwa eni shia ye. Yeni ya inu ya ba.
Afumwa
neshi. Yena osofu.
Buati.
Ena uura.
John Anson.
Unyami nshira osewe nyabri nwetie. Na fufro. Ibi shiebiyo.
ma yen kana nyame sum ye de migidi se weni agye ye dwumedie yi hu ye pese ye te wonka enti freyen besi 0501561849 misi subio 0501561849 Anna Treyen Besi address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayentie Ebrimu Nokwasem.
Onyado fo, Ewurade Nyankopɔn nhyira wo. Sɛ ɛne da yi, wonya brɛ na woni ahyia. Ewo brei mu nokwasem edwumadie menim se Ewurade bekan ho no bishira ye ewo Yesu di mu nti amen moma ye mompae ejatumfo mobrohu no adoye ena ye serese ne ye ntena enkyerekyere ye mfa enko otenene mu na emfa adom ne nhyira ne nkonim die mere ye ewo Yesu Kristo di mu nti amen David nyom wo ha ne aduasa nkono ne mu nson obisa asem bi se ehe na mefiri wo honhom no anim madwane makoro asembusa ne se ehe fa e na yen abode ye beti madwane afiri awade anim akọ wo toaso ka se na ehe na mefiri wanim madwane makoro yimu wo twene se se meforo soro a wo ho na mpo mekọ se mekete asaman lo a onie odofo mepese ye hwe ade bi se enne enipa dwen se wo betimi di bibi abọ ne ho ban wo betimi ade tumi sika ejapade asase so animonyam bi obetimi ade aye ne bambofo ana na hotoso se ye ha ade nti no nipa edwane afri nyankopon anim mpanifo ka se do bonyefo dwane ebra obi ampamo no senka kain eye papa enko bedwane afri awrade anim korofo se me furo soro a wo ho na mpo me kwase me kete asaman lo a wonie ene sika tu gana sidis eho penti obetimi kum ne yere okum ne yere ne okum ne ba na owi a wasanso konu aka ho e dia na kire se se wo kum wo ho a wo de owu obetimi adwane otumfo nyakopon David esanso to aso e ka se na se me fa ade chin taban mi tu me kotena epo akiri no ho a eho nso na won sabe kwa kwagya me obetimi di bone ewa asase so na busua ani tumi ni dibira ni sika omo wonti anadwo na na obedi bone no ade anche na yatwa plane ticket na watu na akopa brochure ba bia hinta arofo no me ka se mu ese nyina mu atwa adwa gu se enya sade we sei ene betima hinta onipa firi nyankopon nim David to aso kase na me se esum nko mmekata me so na me hohan nnane anajo a esum nso nnuru summa ewrade na anajo ehran te se awia esum ni ehan eyepe ewrade anim ena ye ha wona wodi sum ekata wonso edi dwuma eye abeyfo akromfo ene wona keka ho but otumfo nyakopon asem eka kye minu mienu se ibia ni hono mo a nipa betimi dia kata no so afiri onyakopon aniwa ne tofa bomu no odofo ewrade aniwa ehun ba bia emfa ho sumu ade bekata wo so ne tumi nsu ntimi nyew emfiri otumfo onyakopon sem onipa ntimi ni bone nwane ewrade eno nti David nyom adu asanson Psalms 37 wo tu yefo David nyom adu asanson afutu sam ode mayen ene se bata urade ho na ye papa tena asase so na di nokore na ma wani nka urade ho na ma wa ma wo de wakoma pe fa wakwan sha urade nsem na fa wo ho to ne so na wono ene obeye urade nkan ho wo mo aye nyani David nya adwene ensi yeye e wo Yesu Kristo di mu nti amen
ye mre na so minya yanka de mu nyina ye ne wa na so o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese ye te wonka nti freyen ebesi 0501561849 Mrs. Subiu 0501561849 obet mi so atreyen abesi abefo ntin time fi die so Adventist World Radio GH at gmail.com Adventist World Radio GH at gmail.com Ubet minswa treya besi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyami shra opi se utie Midinde ekuya sabia
AWR Ghana